waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Kulanti wacan dhammaantiin meel aad naga dhegaysanaysaanba, halkana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinka imanaysa istuudiyahayaga magaalada Melbourne. Maanta waa Isniin ay bisha December 15, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Qodobada wararka maantana waxaa ka mid ah: weerar argagixiso oo lagu qaaday heebta Bondi Beach ee Sydney, wakiilka gaarka ah ee Mareykanka oo rajo ka muujiyey wadahadal uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine. Haddana warkii oo dhan. Tirada dhimashada ee weerarkii rasaasta ahaa ee heebta Bondi ayaa hadda gaadhay 16 qof. Cunug yar iyo sidoo kale mid ka mid a labadii nin lagu eedeeyey weerarka rasaasta ah ayaa ka mid ahaa dadka dhintay. Ninka labaad isna weerarka lagu eedeeyey ayaa ku jira dhaawac halis ah, iyadoo ay booliiskuna ilaalinayaan. Guud ahaan 83 qof ayaa dhaawac ahaan ugu jira isbitaalada. Dhacdadan ayaa lagu tilmaamay weeraro argagixiso, taas oo booliiska siinaysa awood dheeraad ah si ay u sii wadaan baaritaankooda. Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese ayaa cambaareeyey weerarka, isagoo sheegay inuu ahaa weerar si ula kac ah loola beegsaday bulshada Yuhuudda.
We will dedicate every resource required to making sure you are safe and protected. You are Australian and all Australians are with you.
Waxaan u horeynaa dhammaan waxa loo baahan yahay si loo hubiyo in aad ammaan hesho. Waxaad tahay Australian, dhammaan dadka Australia ayaa maanta iyo maalin kasta idin garab taagan. Waxaa jira habeena shacabkeena ku rida qaracan. Xilligan madow waa in midkeenba midka kale taageero. Australia waa ku xoog badan tahay fulayadii weeraray dadka aan waxba galabsan. Australia waa gaga geesisan tahay kuwa doonaya in ay nacabsi geliyaan, ayuu yiri. Dhammaan xafladaha hanuunka ee hore loo qorsheeyey ayaa hadda la joojiyey guud ahaan Australia oo ay ku jirto magaalada Melbourne. Booliiska ayaa sidoo kale kordhinaya gaaf wareegga amniga ee gobollada iyo deegaanada kale. Calamada Australia ayaa hoos loo dhigay si xushmad loogu muujiyo dadka ku dhintay weerarka, iyadoo tacsi badanna ay ka kala imanayso Australia iyo dunida oo dhanba. Booliiska ayaa sheegay inaanay hadda raadinahaynin qof saddexaad, iyagoo sidoo kale sheegay in labada nin ee weerarka geystay ay ahaayeen wiil iyo aabihii. Ninka dhintay ayay ku sheegeen aabihii, halka uu wiilkiina dhaawac yahay. Hoggaamiyaha bulshada Yuhuudda ee Australia ayaa cambaareeyey weerarka rasaasta ah ee ka dhacay xeebta Bondi. Weerarka ayaa dhacay xilli bulshada Yuhuuddu ay isugu soo baxeen Bondi Beach si ay uga qayb galaan xafladda Hanuka by the Sea, oo ah munaasabad bulsho oo lagu xusayo maalinka koowaad ee Hanuka. Alex Rifkin, oo ah ku-xigeenka madaxa golaha fulinta Yuhuudda Australia, ayaa u sheegay SBS lanteeda Hebrew inuu si shakhsi ah u yaqaano xubna ka mid a bulshada Yuhuudda ee ku dhintay weerarka, oo uu ku jira, buu yidhi, Rabbi El Shlanga oo bil ka hor noqday aabe. Wakiilka gaarka ah ee Mareykanka Steve Whitcock ayaa sheegay in horumar weyn laga sameeyey wadahadallada uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo ku saabsan soo jeedin lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Kulankan ayaa ka dhacay magaalada Berlin, halka uu madaxweyne Zelensky kula kulmay wefdi Mareykana oo ay ka mid ahaayeen Steve Whitcock iyo Jared Kushner oo ah nin Donald Trump uu yahay sodog. Mr. Whitcock ayaa sheegay in wadahadalladu ay socdeen 5 saacadood islamarkaana dib loo bilaabi doono 24 saacadood kadib. Baadhayaal ku howlan baadhitaanka weerarka rasaasta ee isna ka dhacay jaamacadda Brown ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in baadhitaanku si xawliya u socdo. Nin ay da'diisu tahay 28 sano ayaa gacanta ugu jira booliiska, iyada oo hay-adaha ammaanku ay sheegeen inaan weli la gaarin xilligii faahfaahin laga bixin lahaa ninkan iyo xiriirka ka dhexeeya isaga iyo jaamacadda. Warkii maantana intaas ku dhan yahay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale?
ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.